abakhokuni nonke ufeso lenkosi yethu uYesu Kristu futhi nothando lukaThixo nobudlelwano nomoya oyingcwele kude kube nginaphakade.
Amen.